Today's Alightening Entertainment will be presented in Swahili and English, with subtitles in Arabic, overseas Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Now let's go down one more time. Please follow the rules. Let's go. One, go down.
Karibuni watazamaji wapendao nyimbo katika Enlightening Entertainment. Kayamba Afrika ina msingi wa sauti na wimbo za kitamaduni. Ni kundi la wanachama sita linalojitahidi kujenga uwiano kati ya muziki ya kisasa na za asili ya Afrika. Kwa msisitizo mkubwa kwenye kuimba kapela, kundi hili lina sauti ya kipekee, limejishindia pongezi kubwa kutoka kwa watazamaji kote nchini Kenya na Afrika. Nyimbo za Kayamba Afrika ni za kitamaduni, zinazoangazia maisha ya kitamaduni na ya kijamii ya Wakenya. Wanachama wametoka kutoka makundi mbalimbali ya kikabila nchini Kenya. Kundi hili lilianzishwa mwaka wa 1998 na kupata jina lake kutokana na chombo cha muziki ambacho huchezwa na makabila mengi nchini Kenya kiitwacho Kayamba. Mtindo yao haswa ni ya Kenya na mchanganyiko wa ngoma za kukata na kuunda sauti ya nyimbo za neo traditional. Muda mfupi baada ya kuanzishwa kwake, Kayamba Afrika walishiriki katika mashindano ya Malebo Star Search mwaka wa 1998 na kuwa nambari 2 kitaifa. Na kwa kuwa na msingi mbalimbali wa kimuziki, Kayamba Afrika walipigiwa kura na kuwa watu wa vikundi 5 bora katika mashindano ya Benga Beats mwaka wa 2001. Baada ya miaka 3 ya kusoma na kuandaa muziki, waliotua albamu yao ya kwanza, Kayamba Afrika, baada ya kutumbuiza watu katika tamasha mbalimbali.
Wakaruchi ndere modangani heha eho, heha eho, heha eho ekonya.
Mwalimu mkuu wa runinga ya Supreme Master alikutana nao na wanachama wa Kayamba Afrika na msimamizi wao Timothy Juma Odemba katika Nairobi, Kenya.
We we were lucky to have been brought up in a musical family and musical setup, and we had been singing in various choirs, including our national choir. We decided to form a group of male singers just as a hobby. We were at a wedding, and the bridal party was late, so we sat down and we were bored, and we said, there's nothing going on. Why don't we go, five of us, let's go and sing for people as we wait. And after that, people were very happy at the wedding. And we then decided, okay, it's a good thing, let's start it. In our Kenyan culture and music, the Kayamba covers very many languages, because we speak over 42 dialects, 42 different languages. But you find that in the different languages, the Kayamba is the only common instrument that is used by all these other communities. So the Kayamba is what brings us together. And if you look closely at the structure of the Kayamba, is that it's made of small seedlings, very tiny seedlings, that are placed inside a pot. However, for the Kayamba to work, you need to tie the reeds all together so that they are one like this. So that also is one of the symbolism that we try to tie ourselves together as a group.
Shombo marumu ni shombo, shombo marumu ni shombo, ulijenga omukongo. Shombo marumu ni shombo, shombo marumu ni shombo, ulijenga omukongo.
Kayamba Africa walishinda tuzo la Kisima mwaka wa 2004 kwa ajili ya kuwa na kundi bora na katika mashiriki na kati ya Kenya. Kikundi hiki kinavyo vipaji pia kushiriki katika shughuli mbalimbali za hisani, ikiwa ni pamoja na uelimishaji wa ugonjwa wa ukimwi, elimu ya mtoto msichana na mageuzi ya magereza kote nchini Kenya.
We were able to make the music so nice that it spread across the entire country. And up to now, it's a symbol of our unifying the entire country. We've won awards for being the best in peace initiatives. Because we are a unity in that we are different tribes, we were given a Kenyan Peace Award, which was given to us because of the activities we involved in, especially when we go around the country preaching peace. We have also been given an award for being the best group in Eastern Central Africa, and this was done in Uganda, and many other awards. In terms of when we do charity work, for example, we went to Malindi. There is an annual music festival that we take to protect the young children from exploitation, sexual exploitation, being used for slave labor, being denied education. The proceeds of the performance are then given to the homes or where these children are taken care of. So some of these awards we are given on recognition of our activities. And we have never gotten tired. We have gone to prisons during festivities when people are having celebrations for Christmas, for Eid and all that. We go and perform for them for free. We take to them bar soap and toiletries and things like that, and then give them a free performance. Then they feel that they also belong to the society.
Mwana wedea.
Kundi la muziki wa kusisimua Kayamba Africa lilishirikiana na kikundi la Basilos na kutoa pamoja wimbo uitwalo Simba Awe Huru, ama Let the Lion Free. Tune ya wimbo huu lilitua kwenye runinga ya TV Animal Planet maalum kwa ajili ya Channel Discovery kama mchango wa katika kukuza uhifadhi wa mazingira.
It's so beautiful. It's truly wonderful. It's quite amazing. Everything God created is super. You feel it from the bottom of your heart. The heartbeat tells you that, wow, this is nature. This is the way it goes. I feel it. Musically, I do. Plant lots of trees. Plant what you'll eat tomorrow. If you eat everything you don't plant, you're going to suffer. So enjoy what you're going to use tomorrow by making sure that you take good care of it. Protect the environment.
Kwa uhitimisha mpango wetu tukishirikiana na Kayamba Africa, hebu tufurahie wimbo wao wa asili Maua Mazuri.
So when we say Maua Mazuri, these are beautiful flowers, but how do they come? They need the bees to pollinate to make the flower. That's why we go zoom, zoom, zoom. The bee is going to look for flowers, and when they pollinate them, they blossom into beautiful things of the nature.
Maua mazuri yapendeza, maua mazuri yapendeza. Ukiyatazama utachekelea, hakuna mmoja asiyependeza. Hakuna mmoja asiyependeza. Zum 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 nyukilia we. Zum 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 nyukilia we. Toka mbali kutafuta uwazuri kwa chakula. Zum 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 nyukilia we. 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 Toka mbali kutafuta uwanzuri kwa chakula. Zum 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 nyukilia we. Zum 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 nyukilia we. Zum zum zum.
Asante kwa muda wako na kushirikiana nasi katika mpango wa leo. Inafuata ni maneno ya hekima baada ya habari ya vyema hapa runinga ya Supreme Master. Tutakutakia maisha iliyo na mwanga na upendo wa Kimungu. Thank you for sharing your time with us on today's program. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News here on Supreme Master Television. May your life be blessed with divine love and light.
Kayamba Africa's music is available at www.kayambaafrica.com and www.amazon.com.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.